Stop music, baby.
Hey, yo, please. Hey, yo, please. Bye, this boy.
Bye, this boy. Money time, no bullshit.
Wanafanya kompea, mina chukulia fair. Wawa popea, mina chia gia nasi mama kidedea. Please nipokea, watoto waki umenoa mekuwa wambea. Najua tu wana vimbele kwa sana. Hawajui kabisa kujichana, sitaki kufanana. Nataka kujuana, nazidi kuachana. Takama wakibana, wanataka dawa ya. Mina wapa dawa ya. Wanataka dawa ya. Mina wapa dawa ya. Dawa yao, dawa yao, dawa yao. Dawa yao, dawa yao, dawa yao. Yao, yao. Hey, sitaki mawaki, sitaki mawaki. Cause hawa nipi yao company. Sitaki mawaki, sitaki mawaki. Cause hawa nipi yao company. Haters, dawa yao, fire bank. Kiwa choma yani vile sionekani. Sina beef, na furani. Wanazusha tu, kitaani. Hey, itakuwa safi, nikipanda chati. Yao shida, wanundie kamati. Sitaki mawaki, sitaki mawaki. Ukiweka kitonga, mi, napita frati. Wanataka, dawa yao. Mina wapa, dawa yao. Wanataka, dawa yao. Mina wapa, dawa yao. Dawa yao, dawa yao, dawa yao. Dawa yao, dawa yao, dawa yao. Yao, yao.
Hey, yo, Chris. Badest. Y'all let me know. Yeah, yeah. Republic.
Yeah, bless you.
Republic.
Yeah, bless you.